Joshua 21 verse 1. Kwasondela izinhloko zawuyise bamaLevi kweliyazara umpristi nakuJoshua indodana kaNuni nakuzo izinhloko zawuyise bezizwe zabantwana bakwa-Israyeli. Verse 2. Bakhuluma kubo eShilo ezweni laseKhanani bathi, uJehova wayala ngesandla sikaMose ukuba siphiwe imizi ukuhlala kuyo kanye namadlelo ayo abe ngawezinkomo zethu. Verse 3. Abantwana bayezali base bewanika amaLevi efeni labo njengesiyalezo sikaJehova le mizi kanye namadlelo ayo. Verse 4. Inkatho yadla emndeni yakwaKohati, abantwana baka-Aroni umpristi ababengamaLevi babele esizweni sakwaJuda nasesizweni sakwaSimeoni nasesizweni sakwaBhenjamini imizi eyishumi nantathu. Verse 5. Abantwana abaseleyo bamaKohati babelwa emndenini yesizwe sakwa-Efrayimi nasesizweni sakwaDani nakuyo ingxenye yesizwe sakaManase imizi eyishumi. Verse 6. Abantwana bakaGerishoni babelwa emndenini yesizwe sakwa-Isakare nasesizweni sakwa-Asheri nasesizweni sakwaNafetali nakuyo ingxenye yesizwe sakaManase eBashani imizi eyishumi nantathu. Verse 7. Abantwana bakaMerali ngemndeni yabo babela esizweni sakwaRubeni nasesizweni sakwaGadi nasesizweni sakaZebuloni imizi eyishumi nambili. Verse 8. Abantwana bakwa-Israyeli bawanika amaLevi ngenkatho leyo mizi kanye namadlelo ayo njengalokho uJehova ebeyalile ngesandla sikaMose. Verse 9. Abela esizweni sabantwana bakwaJuda nasesizweni sabantwana bakwaSimeoni le mizi eshiwo lapha ngamagama. Verse 10. Yaba ngeyabantwana bakwa-Aroni bemindeni yamaKohathi ayengamaLevi ngokuba inkathi yokuqala yaba ngeyabo. Verse 11. Bawanika umuzi ka-Araba owayenguyise ka-Anaki oyiHebroni ey'ntabeni zakwaJuda kanye namadlelo awo nxa zonke zawo. Verse 12. Kepha amasimu omuzi nemizana yawo bamnika khona uKaledi indodana kaJefune kube yifa lakhe. Verse 13. Abantwana baka-Aroni umpristi babanika iHebroni kanye namadlelo alo umuzi wokuphephela ombulali nelibina kanye namadlelo alo. Verse 14. NeJathiro namadlelo alo ne-Eshitewomana namadlelo alo. Verse 15. NeHoloni namadlelo alo neDebiri namadlelo alo. Verse 16. Ne-Ayini namadlelo alo, neJutha namadlelo alo, neBetishemeshi namadlelo alo, imizi ishagalolunye kulezo zizwe zombili. Verse 17. Esizweni sakwaBhenjamini iGibiyoni namadlelo alo, neGeba namadlelo alo. Verse 18. Ne-Anathoti namadlelo alo, ne-Alimoni namadlelo alo, imizi mine. Verse 19. Yonke imizi yabantwana bakwa-Aroni abapriesti yayimizi eyishumi nantathu namadlelo ayo. Verse 20. Imindeni yabantwana bakaKohathi amaLevi, abantwana abaseleyo bamaKohathi, yabelwa ngenkatho imizi yabo esizweni sakwa-Efrayimi. Verse 21. Bayinika iShekemu namadlelo alo entabeni zakwa-Efrayimi umuzi wokuphephela ombulali neGezeri namadlelo alo. Verse 22. NeKibisayimi namadlelo alo neBeti-Horoni namadlelo alo imizi emine. Verse 23. Esizweni sakwaDani i-Eliteke namadlelo alo neGibethoni namadlelo alo. Verse 24. Ne-Ajaloni namadlelo alo, neGadiriboni namadlelo alo, imizi mine. Verse 25. Kuyo ingxenye yesizwe sakwaManase iThahanaki namadlelo alo, negateriboni namadlelo alo imizi mibili. Verse 26. Yonke imizi yemindeni yabantwana abaseleyo bamaKohathi yayiyishumi namadlelo ayo. Verse 27. Abantwana bakaGereshoni bemindeni yamaLevi babelwa kuyo ingxenye yesizwe samaManase, iGolani neBashani namadlelo alo. Umuzi wokuphephela umbulali nebeyeshitera namadlelo alo imizi mibili. Verse 28. Esizweni sayisakare iKishiyoni namadlelo alo neDaberati namadlelo alo. Verse 29. NeJarimuthi namadlelo alo neEniganimi namadlelo alo imizi mine. Verse 30. Esizweni sakwa-Asheri iMishali namadlelo alo neAbidoni namadlelo alo. Verse 31. NeHelikati namadlelo alo neRuhobe namadlelo alo imizi mine. Verse 32. Esizweni sakwaNafetali iKadeshi laseGalile namadlelo alo umuzi wokuphephela umbulali neHamoti Dori namadlelo alo neKaritani namadlelo alo imizi mithathu. Verse 33. Yonke imizi yamaGereshoni ngemindeni yayo yayiyimizi eyishumi nantathu namadlelo ayo. Verse 34. Imindeni yabantwana bakwaMerari abaseleyo kumaLevi yabela esizweni sakwaZebuloni ijoki neyamu namadlelo alo neKarita namadlelo alo. Verse 35. NeDimina namadlelo alo neNahalali namadlelo alo imizi mine. Verse 36. Esizweni sakwaRubeni beSeri namadlelo alo neJahasi namadlelo alo. Verse 37. NeKedemoti namadlelo alo neMefahati namadlelo alo imizi mine. Verse 38. Esizweni sakwaGadi iRamoti kwaGileyadi namadlelo alo umuzi wokuphephela umbulali neMahanayimi namadlelo alo. Verse 39. NeHeshiboni namadlelo alo neJaziri namadlelo alo yonke imizi emine. Verse 40. Yonke imizi yabantwana bakaMerari ngemindeni yabo imindeni eseleyo yamaLevi isabelo sawo sasiyimizi eyishumi nambili. Verse 41. Yonke imizi yamaLevi phakathi kwefa labantwana bakaEfrayimi yayiyimizi engamashumi amane nesishiyagalombili namadlelo ayo. Verse 42. Leyo mizi yonke yayinamadlelo ayo nxa zonke zayo, kwakunjalo kuyo yonke leyo mizi. Verse 43. UJehova wamnika-ke u-Israyeli lonke izwe afunga ukubanika lona oyise balidla bakha kulo. Verse 44. UJehova wabanika ukuphumula nxa zonke, njengakho konke ayekufungile koyise, kwakungekho muntu kuzo zonke izitha zabo owema phambi kwabo. Jehova wanikela zonke izitha zabo esandleni sabo. Verse 45. Akuphuthanga lutho kukho konke okuhle uJehova akukhuluma khona kuyo indlu ka-Israyeli kwenziwa konke.